ya faka wenu fake tu. Wae mshini wa mimara wenu fake tu. Shinja makia faka wenu fake tu. Ati shinja makia asilali speedometer. Mshini wamu ya kichima skoro goro nyasishia. Ati shinja makia asilali speedometer. Mshini wamu ya kichima skoro goro nyasishia.
I'm a lover.